mbili, tatu, nne.
Mpenzi, songa karibu, tufurahi kama